hariyoonkeen wannu arratan isen barsiiska irra qabeten waanin waaq naman haaso. Nuti is kadhenne isa haason fed. Inni nuti is faarsine kadhenne waari dhaanuu fed. Nuti mal walba gammad keenna, yul keenna, soda keenna iyo won onnu cabsit ittum fed. Waanni mal walba nuti isa haason fed akkum nu abbootii teenna haasonne obbole keen kennan haason. Mannu mal walba kadha isa lakkif inni mal sun onni isa kasit gammad nurraan qabu. Akeek ishiya waat ilmaan qabaatu amina ilmkeen keessi suni haason dansaan dhagartu ati. Akkum sunituuf atin isiya ilmkeen keessi haaso feet. Mal walba siti ilmkeen kee isa gammad qabsiitin feet. Aminne mal walba malin dhib qabaat isa siitin feet. Atin lillaa ilmkeen kee feeta duub atin woon walba ka inni qarqaarti keen kee feet siti qarqaart feet.
Qabeddi waan si jeeleta aminin sitiin waliin jireen feeda. Waan sitii dubbi isa onte kasit caqafte aminne mamke kasit caqafte aminne kadhakas isaan haasot fed. Hariyoonkeen nu muricha barsiis kana haa dhiyaanne ammoome eega isen tima waanin waaq kaa dubbeteeni bina aadamin haaso. Kanu aminne jireen keenkas itqajallee oolle bul nageef dansa waan isen kanneen.